yoga hobe juli nyande edi ndi le miside e nokkuji kewdi bamakolo yoga be mabbe be mi ndidi holtude yidi malidi hande na hasindini kawral e yafundiral kamba dum be masal fi wadde do'awuji
mi wadi do'awuji yella jam honto ndirgol ana warta li galleje amen di mi do an kay leje amen di do mi narde Allah subhanahu wa ta'ala yafo min yafo alislam en fu walla min yella jam deere ana warta li linji min do hanike hore amen mi ngadi do'awuji do yella honto ndirgol kan e nangondirgol an lato gonga min keboyke sarabe amen kan e battibe amen mi landinbe jonka wadode defu amen yella yimbe an heba nyande
mi soja
le galle maygan ko be to gawtun yukuyam sabi edindi mayga arabiyatu mayga e robe hobbe nan gundi e golleji galle e bimako alhali kaballa leddi tawde fuf nyande edi layya na haddi latanade robe e kala kureji wattu kawrotal
jingor wasa wanda tanshi
julde hitane hikane lata ak newine fey ci dalla ana lendi ngamina jetta alla seeda ko min jogi ko ka mi kebbi wadirde dum julde miden belti sanne du le on don nyalawon sabi mi kebi ko min defa miɗe wondi tatuira ɗom somayaji am defitiɗi mi keɓa e waɗude uniforme ngaji ɗi ka hitane hikka sabi kalsi wala ko mawni juuɗe amen minen kani woni min kawrta min gadda julde nde tawa homo fuu ana huyi
ɓeydade golleji kewɗi ɗi ɓe jogui yalla hinnaji am saɗaji koreji mawɓe galle no hani sodde ɗum baali yalla hirsude ñande idi ndi soni ɓe jogui bawɗe muɗum honno ɗum hollita e ley dina alislam en honno ɗum hollita e ley dina alislam en e on wattu goto ñande muɗum rewɓe kinni madraji le katnede gulleji idi ndi yata fi ciagal rewɓe ɓe mawɓe galle hewɓe jetti rewɓe mum en gataniɓe hakkillo sanne galleji ɗi honi kanko Yusuf Traoré to kajolo ton
naka jatiminen
le hakkilo amin ka debbo hani hinnade golleji fuu nawɗi bangal defu na ɗu katene nga golle o wona ko newi so worɓe fuu ana wawno faabade rewɓele mumen ni golleji mumen ɗum nafanɓe sanne rewɓe an hani yettede sanne ele immadaraji ɗi ɓe gatta eɓe tinni him sanne du eɓe jiɗi du golle ko ɓe gatta ko
wiyata jaye ko ɗum fana
rewɓe eguɓe ɗum no jeyda yamɗoɓe idi ndi to segu e yoru ɗo hew mabɓe nangudi yidi leya ndi yambinama no haniri saabi faabaji jon e aniyaji lobbuɓe
seguɗo julde nde waɗi no woɗiri mi keeɓi tew amen mi ñaami ɗum ɗum yimɓel woɓɓe fayeto pelle ONG ngaji goɗɗi ɓamani men aadi wiide ɓe garam hokkude men tew nga sukaɓe amen ɓe ka heeɓa e kaddule yowaru ɗo julde nde waɗiri ele kuyal mawɗo yimɓel hewɓe holiti anniya muɗum lobbo bangal faaba muya fewde e amen ngam mi keɓa e mballa ɓirto gouvernement lindi miɗen jiiɗi julde hitan waroro nde ka tawa men nokkule amen
en mbiyan kebirawa kada rewɓe mali fof